Ngoma ya watoto ikeshi ya wakubwa inakesha. Muda umefika wamelala. Cheza kile chendali, leo tulali. Mwili ujumulike, nafsi jilisike. Cheza kama hivi.
Combination sound.
Kama hivi.
Show, show,
show, show.
Wake up,
wake up, wake up.
Legendary Christian Bella Obama,
CBO.
Dansa my boss, mabina my boss, mabina my legendi, mambongo my complicate, toso bina.
Dansa my boss, mabina my boss,
hey.
Mabina my legendi, mambongo my complicate, toso bina.
Doze, legendary King Kiba,
yeah baba.
Dansa my boss. Mabina ma boss, mabina ma legendi, mambongo ma complicate, tozo bina.
Dansa ma boss, mabina ma boss, mabina ma legendi, mambongo ma complicate, tozo bina. Kama hivi.
Wamelala,
wamelala, somida yao, ni ma legendari tu.